kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo mamajal kabero Shama arkafune dawatota fi dagefatota sagale america bakajirta nutti bagana gatatani sagale na america sagantam afan oromo radio ni daf televizijina nakasumasi tora media hawasatin magal washington dc ra kanisini debarsu qopi guya harak btata adolisa sodoma barakuma lama didami afur akalakopsa ethiopia timo adolisa didami sadi barakuma lama afurajja qabate dia tejira galgal kana kanisin ke summe suan bafqadu murodati qopi kenya galgal kana ke satti magalana no amara ke satti dangan saati sochi ka amuisa godina gofati renfi namotani balasi giga anna lafati ni duani dabalatani argamuisa labsi sharafa ala motumma ethiopia base irratti yaddo jiratto nikabanu akasumasi kopi torbani waye ummata oromo dabalate gabasale dimota addadarratti tiyefatan arkaqamna amatumar saganda kenya takun wajinin turtanu isnafera amma gara odu tidarbina metukubikadu
kamultan hordoftota kenya odu harra kan sinittimu an mitikuf qaduti nanno amara magala bar dari temasre debbin socchi namo tafi konkolata ratti ugurri yero kaami nanno amarat turti jota kudani flapsin yero mudda malapsa meture jiaca amsa darbet tergatumura membodas bulcin si magala bar dar gamaisan dilbata darbe adolessa kuda sagal baraku malamaf kuda jarra kase dorki wangara gara ka usai fomsera anni mare nagenya bulcin si magala mare taishun murto dabarsera kanjele sochi namota fi konkolata ratti dorki yero ka usai fomsera akka dorki sochi amma bulcin si magalicha labsetis halkan saati sadin boda namniste konkolata kamiyu magalitti kesa sochoun dorkala akkasumas konkolattoni abbago masadi kanen baja jalamun wamaman galgala saati 12 marra kase hanga ganama bari saati 12 matti sochi nisani dorkamufi konkolatan abbago malama yokan motor bicyclein magalitti keset gonkumayu akkain sochonef dorkamaniru karabratin mo caasa nagenya fi kanen nagenya exuf ayem kennamefin alatti namni kamiyu meesha warana hidate sochoun dorkata wusa manni mare nagenya kuni fomsera namni dorki kanaratti yaada sani gafataman tokko soda nagenya qabanif maqani sani akkain himamne kanu gafatan rakko nagenya amma magalitti keset mulata jiruf dorkin kun ka amun gari dalelan aba abin bakabun manamare bakabu ota ummata ethiopia kan filata maniran obbo ababa udasalenyimmo gamaisanin redede bin orki kaun rakko nagenya jiru himfuru jalani rujachum bar darra aster misgana utugabase
godina gofa ana gize gofati sababa bala sigiganna lafa umame tureni kanduani renfi namottan kudala madda balatani argamunisa ibsamejira odun kunkunot ballinan
nanno kibbe ethiopia ti hoggantun biro communicationi ad sanait salamon sigala fa godina gofa ana gaze gofa ganda kencho sacha gozdit umame turen hangamat barbacha namota tasifa majru refi namota ibbala mafafurta misadi argamuisa harra ibsakennanin beksaniru hanga sambata tikka darbe adolesa digdamat refi namota ibbala mafsoddomi tokko bafamu ibse kanture ministry communication imot ma federala uyota laman darban kana kesetis refi namota kudala madabalatan argamu addesanait harra kan beksan balan kun erga umame amma guya kudana faisa kan qabate yomutau ammayu namota balakanan abaman barbadun akumatti fufettijira namni kina harsi sojalaman kantilmaman umuri torbata ma keset argaman hada warrako dabalate firo toko kudashan dabe jelani yero soro makotti qofa kiyan hafejechun sagale amerika timaniru namni brant addese taddale jelamu hada fi abba isa balakanan abuhimu firo toko brosdu ani rujede yero amma dipina kesa sene akajiru sagale amerika timera bakka balansi gigalafa kunitti kakka Beirut kannen bala kan rahafani ranif gargar sitasifa ma kanjiru yomuto nanno kibbe ethiopia at commissionin ittisafi soda bala ammayu sigin lafa mudachu malajechun age kachisa kenne rajechun yonatan zabdiostu hawa sarra gabase
Dr. Takenya gara odu biratti ye mudar binummo dabanni civilization airtra o humna dandi Ethiopia o dandi kelensa Ethiopia himanna irratti esudani gara balali asmaratti demu fi asmara ramo gara adi finfinetti ufu dorkunisa inyadatama imma kanirratti kani ifsa kenne dandi kelensa Ethiopia himanna irratti diate maqaballe si dajechudan dubate jira gaba sagadasi ittane mitukku fi qadu balinan nuyesa
Hogganaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw raawwii hojii bara baajata bara 2016 kalakkoofsa Itoophiyaatti daandii qilleensichaa ilaalchisuun guyyaa kaleessa adoolessa 22 bara 2016 ibsa kennan irratti aviyeeshiniin siivilii eertiraa himannaawwan garaa garaa daandii qilleensa Itoophiyaa irratti banuun fulbaana 20 dhufurraa kaasee balallii gara asmaraatti taasifamu dhorkuu ibsus himannicha nuti hin fudhannu jalan imaltoonni eertiraa yommuu gara biyya isaaniitti imalan meeshaaleen yookaan shaantaan isaanii humna xiyyaarichaan ol ta'uu isaa walii walqabatee turanii akka dhaqqaban kan ibsan obbo Masfin dhimmi kunis dursee furmaata kan argate laa jedhaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa uummattoota Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti walitti dhufeenya gaariin akka jiraatu taasisu nagaa daldallii fi turizimiin akka jabaatuuf waggoota darbaniif ga'ee isaa ba'achaa tureera kan jalan obbo Masfin dhorkii balallii kaa'ame kana Eertiraan irra deebitee akka kaastuuf yaaliin taasifamaa jiras jedhaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa karaa hojimaata idil-addunyaarraa maqeen loltoota deddeebisa jedhamee himannaa irratti ka'uufis karaa hojimaata idil-addunyaa eeggateen qofa loltoota bakkaa bakkatti imalchiiseeras jalaniiru. Bara baajataa Itoophiyaa kanattis daandiin qilleensa Itoophiyaa galii doolaara biiliyoona 7 ol argachuun isa waggaa darbeerraa daballii 14% akka qabus hoogganaan daandiin qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw ibsaniiru jechuun Finfinnirraa Kennedy Abaatetu gabaase.
Hidhattoonni Soomaaliyaa keessa jiran haleellaa fi doorsisa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwachaa jiraatanusi akkasumas lammiilee Itoophiyaa gara gareewwan isaaniitti seensisaa jiraatunis yaaddessaa ta'us dhimmi kun humni nageenyaa isaanii tarkaanfii shororkeessota irratti fudhatu cimsee akka itti fufee jiru mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Kunuutti gabaasni kunis bal'inaan.
Gareen hidhattoota Al-Shabaab gara Itoophiyaatti seenuuf hidhattoota dhibbootaan lakkaa'aman ergee Itoophiyaa keessatti haleellaa kan bane ji'a amma keessa jirru kana waggaa 2 guuteera. Gareen hidhattoota Al-Shabaab kun gariin isaanii ajjeefamuu yommuu gabaafamu kaan isaanii immoo yeroo sana duubatti kan deebifaman. Garuu immoo gareen lamaanuu Al-Shabaabii fi murni xiqqaa garee Islaamummaa IS kan naannoo Soomaaliyaa kaaba bahaa Puntland keessatti argamu lammiilee Itoophiyaa bobbaasuu itti fufuu isaanii mallattooleen agarsiisan jiraachuu ogeeyyiin nageenyaa naannichaa ni ibsu. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaabni shororkeessaa Al-Shabaab naannolee gaanfa Afriikaa fi Afriikaa bahaatti rakkoo nageenyaa fi tasgabbii dhabsiisuu akkasumas balaa hamaa fidas jedhaniiru. Itti dabaluunis carraaqqii gareen shororkeessitootaa kun daangaa darbuun namoota qacaruuf taasisuu fi dhiibbaa inni uumuu malu hordoffii dursaa odeeffannoo basaasaa walitti qabuunii fi michoota naannoo waliin ta'uun akkasumas loltoota Itoophiyaa ergama eegumsa nagaa gamtaa Afriikaaf Soomaaliyaa keessa jiraniin balaan nageenyaa hatattamaa ga'uu malu hafuu danda'u isaaf galateeffataniiru. Gareen lamaanuu Al-Shabaabiif IS Itoophiyaa keessatti tasgabbii dhabameen lammiilee Itoophiyaa qacaraniiru. IS keessumaa viidiyoowwan ololaa gadhiiseen lammiilee Itoophiyaaf yommuu leenjii kennaafii jiru agarsiiseera. Aangaa'onni Soomaaliyaa kan naannoo Puntlaandis taateewwan hedduu irratti lammiilee Itoophiyaa naannoo gaara Al-Miskaaditti garee IS'iif lolaa jiran to'achuu ajjeesuu fi seeratti dhiyeessuu isaanii gabaasaa turan. Baay'inni loltoota IS duraan 100-140 ta'uu gabaafamaa kan ture bara kana keessa lakkoofsi isaanii dabaluu ogeessonni walii galu. Birgaadar Jeneraal Abdii Hasan Huseen basaasaan duraanii fi komaandarri poolisii Puntland lammiileen biyya alaa garichatti dabalamaniiran baay'inni isaanii 500-600 ta'u jechuun ibsaniiru. Baay'een isaanii biyyoota baha giddugaleessaa fi kaaba Afriikaarraa akka ta'anii fi lammiileen Itoophiyaa baay'ina akka qabanidhas kan ibsan. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa immoo gama isaaniin lammiileen Itoophiyaa garee Al-Shabaabiin qacaramuun mootummaa isaanii biratti yeroo ammaa akka sodaa guddaatti hin ilaalamu. Gabaasni kan Haaruun Maaruufi.
maye odu kenya kanuma rawanna magara gabasale kenya brat tena erga Joe Biden dula irade bi ani naflan ake sabani asi Donald Trump tiye fanna isani gara ittiantu presidenti Kamala Harris ti dabarsani jiru waye dangati fi godanto ta irratti party republicano ta ti fi Donald Trump aka Kamala Harris irratti keka cimsani jiranu ibsa gabasni gabastu waye godanta ti godansa irratti hojjattu Alin Barosi qopeessite ittaninu diata
Parti Republicano tati fi kad imama presidentumma kanta ani Donald Trump tiyefanna isani gara ittiantu presidenti Kamala Harris irratti jijjirani jiru waye godanto tati ni walqabate qeqa yeessa jiru
She wants everybody to have amnesty
namnun dakkati fa margatu barbaddi Joe Biden moti danga gode she mude halagan sera ala akabiyya kenya weraru karabante kotta sena jitte yadattu
dimigo dantota sera annala degertota yokan sagale kenitota party republicano tatifi imma isa dursati garen dulannu fladda Trump keka kanandura Joe Biden ratti die sature gara Kamala Harris ti jijire jira angatu yokan qesara danga Biden jedani wamutis jiru Teresa Cardinal Brown giddugala imammata parti lammani jedamurra imma kanarratti yada kennan qabu
she was never named a border czar
ango tu dangata te mudamte mbektu ugadu bachudaf wine danga wanishing dusikin tu vimit
yemo Biden ango qabatani lakofsa godanto takarakibba danga qattamurani galani hirresud abjecham walitte dufenya biyottan walakessa america guatemala hindurasi fi El Salvadori wajjini umufi ojijal kabamefi Kamala Harris ittigafatamtu akkataanu taasifameture Teresa Cardinal Brown imma kanarratti yada dabalata qabu
She was in charge of developing
Tarsimo qarqarsa misoma fi investmenti biyota sadeen gara kaba America jiran kana akawgantufi ibba wan sababota kudansa ta'an hirsuf karora qopayif ittigafatamtu turte
Erga Biden imma godantota irratti ittigafatamumma ittikennani booda ergan Kamala Harris imma godantota ilalchise dabarsa turani jabaada
I want to be clear to folks in this region who are thinking about making
Namottan kuta kana kessa jiranif kara seran alada anga Mexico qattamurani gara United States cehu yalanif ifatti wahimun barbaada hinnu fina
Donald Trump imma godanto ta irratti baye imma dabetti da jechuudani Kamala Harris ni imatu
Kamala voted in favor of deadly sanctuary
Kamala waye magalo ta godanto ni tiba maleke sabuqotani yokan sanctuary cities degerudan sagale kenite warren kara sera ala danga cabsana ka sera ni tingafatamne degerti hunduma fiyu jumla dan akadi famni tasifamu barbaddi waye kana yada
Mana mare bakka bota ummatatti warre misensota Parti Republicano tam torban darbe imma danga irratti bulchinsa Bidenini abaruudani ebsa ijjanno basani turani akka dangeenyi danga himmirkanoofne kantasifte isheed asiyechuudani hangatu yokan qesara danga Kamala Harris jedani maqaadaudan Manamare bakkabuota ti hoggana gare demokratota kantaani Hakim Jeffries Republicanunni karora mata isani waning kamnefin wae Kamala Harris ratti soba afarsa jiru jedan
And the vice president
ittantu presidentin angotu yokan akajeri jedan qesari dangan turre ofisaniti wanu manida sababansa agenda mullataf sena ummat amerikatif tau inqaban
Hector Karoga ogessa seram imma godantummati enyu yu presidenti ta eyo filatame foya insi sera wa e godantumma barbachisa akatae dubbatan
we have over 3 million cases
dimotan milione sadi oltan manamurti tirarani jiran qamna abboti sera imma godantota ratto jetan ga anqamnu kana yerod era daf dubbacha jirra
Bulchinsi Biden imma danga ratti foya insi akamullacha jiru ibsa jirachu isa Namottan karasiran ala danga Mexico qattamurani gara United States ceyanu hidu jalqabu isati fi erga Biden ango qabatani asi yero jalqabati fi jiya wata baji darbe kesa lakofsi godanto ta gadibu isaibsa gabasni Alin Baronsini VOA dafi kopaykun
Aye, kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Waa'ee uummata Oromooti. Waldaan wal gargaarsaatii fi misoomaa maccaaf tuulamaa hojiilee deeggarsa namoomaa garaagaraa irratti hirmaachuudhaan namoota rakkoo namtolcheetii fi uumamaatiin miidhamanii fi deeggarsa taasisaa ture ammas itti fufee jiraachuu isaa pirezidaantiin waldichaa obbo Dirribii Damisee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana harkaa qaba. Waliin haqaqas.
Bara 1959 yookaan immoo erga hundeeffamee waggoota 60 lakkoofsisuunsaa kan himamu waldaan walgargaarsaa fi misoomaa maccaa tuulamaa waa bayii hedduu keessa darbee as ga'ee jedhan pirezidaantii waldichaa. Waldaan kun uummanni Oromoo akkuma saba kamiyyuu waan malluuf akka argatuuf kan hundeeffamedha kan jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee. Waldaan kun waldaa walgargaarsaa fi hojiilee misoomaa irratti hojjetudha malee jaarmiyaa siyaasaa miti jechuun ibsu.
Waldaan keenya waldaa siyaasaa miti, waldaa walgargaarsaati, waldaa maccaa tuulamaa, waldaa Oromoo maraati, waldaan keenya waldaa misoomaati. Yeroo misoomsinu immoo sammuun namaa yoo misoome qabeenyi kan biraa dabalee waan misoomuuf gara caalu sammuu namaa misoomsuu irratti xiyyeeffannee maal jechaadha sammuu namaa misoomsuu jechuun barumsa babal'isuu jechaadha. Alamuu Qixxeessaafaa yeroo jiran bara sana bara Taaddasee Birruufaa Giinciitti Gindebaratitti Abeebee Qeerransaatti Baddalleetti Naqamteetti manni barumsaa ijaarameera. Nooraan illee bakka tokko tokkotti ijaaramuu yaaleera. Nuti warri isaasitti dhufne immoo gara caalu sammuu misoomsuudhaan jedhee miti eenyummaa namni eenyummaa isaatiin boonutu immoo caalaatti sammuun isaa misooma. Kanaaf seenaan Oromoo akka baramu, gadaan Oromoo akka deebi'u, waaqeffataatti akka deebi'amu nummoo isarratti caalchifnee hojjenne. Maaliif barumsi isaan kaa'an sun mootummaan illee dhoowwee dadhabnaan itti makamee babal'isuu calqabeera. Amma immoo eessatti kaa'amame eenyummaa ofii beekuu irratti an Oromoon ofiin jechuutti kunoo kanaan boonuun kana hojjechuun wanni guddaa ture. Isa irratti immoo hojjennee milkoofneerra kana hojjetaa turre.
Waldaan kun erga hundeeffamee dhufaa darba mootummootaa akka waan dhimma siyaasaa dalaguutti ilaalamuun cufamaa banamaa qabeenya isaas saamamaa dhiibbaa garaagaraa jala ture. Har'as dhiibbaa irraa bilisa jechuun hin danda'amu kan jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee dameelee isaa babal'ifachuufis ta'e sadarkaa barbaadameen miseensota horachuudhaaf har'as dhiibbaa turre jira jedhan. Obbo Dabaloo Damee miseensa boordii waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaa tuulamaati.
Immoo imaanaa isaan nutti kennan kana akka dargaggootti maaltu nurraa eegama kan jedhu gaafii dargaggoota guutuu hundaati jechuudha. Lafeetti bobeessanii dhiigatti dhangaalasanii nutti kennanii hirbuudha. Waadaan hin nyaatamu, waadaan bakkaan gahamaa. Dhaloonni kunis dhaloota kutannoodhaan ka'ee waan isaan itti ka'umsa isaan godha sana itti golobee mirga abbaa biyyummaa isaa falmatee dhaloonni biyya isaati irratti abbaa ta'ee hirarfamuu tokko malee rakkoo tokko malee akka itti deemu kanan jedhu.
Waldaan kun rakkooleen yeroo uummata irra gahanis bira dhaabbachuudhaan deeggaraa tureera jedhan obbo Dirribiin.
Gargaarsas gooneerra. Boorana yeroo beela'ee waggaa darbe geessinee midhaan gargaarreerra. Qilxuu kaarraa geessinee warra Beenishaangul irraa buqqa'ee gargaarreerra. Kamiseellee dhaqnee waan amma humna keenyaa gargaarreerra. Agamsa horroo guduruudhaa hamma humna dandeenye ergineerra. Beegiidhaa warra dhibaman busaa warra fixaa jiru hamma nuu danda'ame gargaarreerra. Kaayyoo ganamaatiin ittuma jirraa jechuufani.
Obbo Abdallaa Tunaa waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaa tuulamaatti qarshi qabaadha. Haala itti waldaan kun jiru innaa ibsan.
1985 irraa as booda. Gizee afurin kan tan cufame rakkinu mataa isaa tokko tan Finfinnee wal qabate. Lammata immoo uummata Oromoo kana sirreessitanii kara hojiitti galchuu yookaan of beeksisuu kana kan biraa of keessaa hin qabu. Keessattuu waldaa maccaa fi tuulamaa gizee bal'aa sabuma irratti, uhuma irratti, tokkummaa irratti waan hojjateef hundi isaatu kana laaleet tokkummaa isaa kana jaalalli itti dhufuu tan danda'e. Garuu sabni hundi walitti qabeet. Odoo gosa Oromoo bichaa odoo hin taane sab hunda ofitti hammatee Oromummaa isaa keessattu akka lallisu tan godhuuf yaadu tokko waldaa maccaa tuulama.
ወልደን ወልግርጋር ሳፊ ቢሶማ መጫቱ ለማ ቃሞለ ሄድብረት አከጃርሚያ ሲያስ በርሲሱት ኢላላማ ማልፍ ጀኔ ከንጋፈን ቆረታን ሴና ዶክተር ብራቱ ቀነይ እና ኢብሰን
ያዲን ራከዩ እንደማልኔ ሎጊን ኡመተሮ ሞረት ጎዳማ ከመበርኖታቲኒ ኡመተ ከነረት ሎጊ ጎዳማ ከመዲነ ደቲ ነው ኢላለ ለፈን ቀቡ ገባሪ ተይ ኢበማጅራይን ሰርበማ አፋንሳን ኢምበራቱ አዳንሳን ቱፈታማ ከናቪ የሮጀል ቀባደራቲ ሞቱማ ብረት አበነቲ ኡመተ ከነደግረ ዋ ሞቱማ እንቆቹ እንደንደኘ መነበርኖታ ጣቡ መነኪማ ጣቡ መዝጊድ አጃሩ በደስካን አጃሩ ጨራ ጅሩ ሁንዱማ በበልሱ ዳንዲሳቁ ወነከዚ ከናን ዳዬ ጀቻል የሮ ከነጎቹ ጣብሶቸውቲ ዋንን ኡበት ማልን ኡመተ ከነደመክሱ ኑረጅራታ ጀለ ዋን ኬሰ ጅሩ ከነ ኢባ ኢሰረ ጅሩ ከነ ጨራት አቡምሰ ኢሰረ ጅሩ ከነ ሁንዳ ኡመተ ከነ ኡበችምነ ደመክስኔ ሶቾፍ ኑመሌ ሚልካ ውንደንዴኝ ከናቪ እኒ ሳን ኡመተ ደመክሰ ኩን እንዲሳን ኡመተ ወልት ቀበንኩን እንዲሳናቲ ኡመተ ጉዳዳ ወልወላልተ መለ ገርገር ቆቆደምተ መለ አቱ ኡመተ ጉዳዳ ወልት ተቆተይ ቆቱ ወልን ቆቆዲኒ ተቁማ ከጀበይ ፈቱደኒ እንዲሳን ሶቾ አንኩኒ እንድሞ ማልተ ሞቱማት ያዶ ኡመቻ ደገራሲ አታሙ ደቄ ጀቻል
ወልዳንጉን አከጭሜ እትፉፍ ደሜንሳስ አከበበለቱፍ ደርገጎን ከረ ወልዳ ከና አከድፈንስ ፕሬዝዳንት ወልድቻ ዋምጭታይ ሰኔሮም
አሎታ አማት አደራ ከነንጀዱ አመኑ ዱሎምነ ሆሪሌን ቀምኑ ኡሙሪንሌ ሶኬ ካዮ ጀረከኛ ከረገዲንገን ንጀነ አመ ዮና ወጅረከን ኢራ አሲንገኝ ኢራ ኮታ ሚሴንሰታ ጋልማ በከገራ ሲኛት የተቶልፈዳ ይተዴማ አመ ለጴንኮ አመኑቲ አመ የኩምትኮ ገኑቲ ያሌራ ቦርድና ወጅኖጀቴሌ ያሌራ ካኒጣን ሞይስንቱ ትጋፈተማ ሁዳ
ወልዳ ወልግርጋር ሳፊ ሚሶማ መጫቱ ለማኩን ፉልረት ሰደርካ ብየ ኬሳፊ ብየ አላት ደሜሳ በበልሱዳን ኦርሞት ማረብረቀቀቡ አክስመስ ካዮቲ ሁንዴፈሚ በርኖ ተጀጀበሱ ዳንዲቶልቹ ፈያ ሐዋሳ ትክሱፊ ዲሞት ሚሶማ ገራገራረቲ ጽሜውጀቹን ካዮ ሳገልማንገው አኬኪራ ጀለን ኦብድሪብደምሴ ፕሬዝዳንቲን ወልዳ ወልግርጋር ሳፊ ሚሶማ መጫፍቱ ለማም ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሄዳምጦ ፍንኔራ
ባንኪን ቢያለሳ ኢትዮጵያ ካሌሳ ኢማማታ ሻራፋ ማላቃ አላቡልቹ ሃራ ኢፎምሴን ሁምኒ ቢታቀርሲ ኢትዮጵያ ዋንገዲቡኡፊ ጅሬኛ ኢሳኒ ረቲ አከጢባ ሁሙ ደንዳኡ ጅራቱኒ ሶዳቀበኑ ኢብሰኒ ጅሩ ጅራቱኒ ማጋላ አዳማቲ ፊንፊንፊንፊንኔ ካኒ ሰገሌን አሜሪካ አሶብሲሴ ኬሱማ የሮቃላይንሲ ጅሬኛ ሐማቴ ጅሩ ከነቲ ሞቱማን ተርካፊ ከነፉዳቹንሳ ጅሬኛ ኢሳኒ ጋጋ ኡደንዳ አጀቹዳኒ ሶዳሳኒ ኢብሰኒሩ ገልሞ ዳዊቲ ዲማከነረቲ ጋባሰ ኮፔሰ ቀባ ወሊና ጨቀስ
ማሞ ምህረቱ ኦገናም ባንኪ ቢያል ሳይ ኢትዮጵያ ከለሳ ኢብሰሙርቴ ሞቱማ ወርዶ ፈይከነኒን ወብኒ ቢታቀርሺ ኢትዮጵያ ገድቡ ዳፊ ገቲ ሸረፈውን ማለቀድ ለዱኛ ገረገራራ ገደብሪ ኢትዮጵያ ጅዱ ጅሩ ረቲሲ ደበሊን ታስፈሙ ከለሰ ኢብሰኒሩ ከኖርዶ ፌስ ጅራቶኒ መጋላ አዳማ ቲቪ ከንፍንፍነ ያደሳኔ ቢኦኤፍ ከነን ሙርቴንኩን የሮቃ ላይን ሲጅሩ አማተቲ ተውንሳ ያዱኑቲ ኡሜ ጅዱ ድርገጉ ነገሱ ይደው ጅራታ መጋላ አዳማ ቲ
ባየን ሪፈደ ማሊ ዳፊ ፈከኛ amma jijjirama guyyalama guyya tokko kana giddu tijiru meshan kalesa qarshi kuma tokko bitaturre kuma tokko dibbasadin akabiduti kana yechon immo kesetu purchasing power sabara da purchasing power lemi jirata biye kana ratti ummata biye kana ratti baye dibba guddan uma jide yada fakenya fama dollar nanno shantami torba ture nasfakata ammammo guya arra kana kanjurun nanno torbatami torbatin akasit bankon nanno shantami jatin bitani nanno torbatami torbatin bitani jirani woluma galatti motum out of control want to gun tikko mallaka birri biya kana ratille gati sa dabsi san jide yada akakoch baye ul fatana tifakata
nagisu sodadi ba murten kun naranga jedus yoebsu
ibba gudda qaba jide yada mali jinanin durayu gaban biya kana tasgabba yadamiti gaba biya kana tasgabba antane kanarati wan kun dufeyo de balamet injede meshalen bayen biya lati galan meeshaan biliyoona lakkamu biyya alaatii gala waan ta'eef biyya alaatii meeshaa yeroo galu immoo biriidhaanii miti kan biyya keessa galchinu doolaaraadhaan galchina yeroo kanatti xinnoo ulfaatanatti fakkaata.
Leellisaa Kumsaa jiraataa magaalaa Adaamaa Sabroo yaada isaanuuf kennedha.
Sharamni jijjiiramu guyyaa kaleessaa dhaga'een tureeyyuu akka nama tokkotti daballiin sharafaa kun baay'ee xiqqoon ulfaata dheeyyaadha jechuudha akka jiraataa tokkotti. Kanaaf dhiibbaan anarraan godhu ani fakkeenyaaf mana miidhagina dhiiraa kan dhiiraan hojjedha Adaamaadha. Kanaaf asirratti meeshaa tokko immoo fakkeenya maashina tokko yoo birrii 10,000 kan hin bitu birrii 10,000 fi birrii 13,000 hin bitaa jechuudha. Akkasii birrii 13,000 hin bitaa jechuudha. Kanaaf baasiin yaani kiisii kiyya baasu baay'ee dabalaa jechuudha. Kanaaf akka jiraata akka nama tokkotti daballiin irratti waan ta'eef xiqqoo rakkisaadha.
Obsaa Mokonnoon ammoo jiraataa magaalaa Finfinneeti.
Akka kootti waan nama sodaachisudha jedhee yaada. Sababiin isaas haala biyyi keenya keessa jirtu ikoonoomiitiin baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef wanti dabalaa deemu hundumtuu kan kaleessaarra dabalaa deema irraa boru. Wanti gabaatti hidhannee hin hirrata jennee ilaallu hin jiru. Har'a yoo waa bituu dhannee borgaa fudhannee hin hirrata wanti jedhamu hin jiru dabalata isaa argina. Sababii kanaaf ammas doolaarri gaafa dabalamu gatiin biyya keessaa bittee tokkoof gaafa deemnu caalaatti dabaleetu argina jechuudha. Kanaaf baay'ee kan nama sodaachisudha. Ikoonoomii biyyattii wajjiniin gaafa wal bukkee madaalamu moo isuma qabutu yookiin sooressuma jiraata jedhameetu tilmaamama. Hiyyeessaaf yookiin kaapitaala gahaa hin qabne tokkoof gabaarra kan ittiin jiraatu baay'ee jalaa bu'aa. Kun immoo miidhama ta'uu danda'a dheeyyaadha.
Tamasgeen Abbabee jiraataa magaalaa Adaamaa akkasumas immoo hojjetaa mootummaa ta'uu dubbate. Murtee kanaan kan miidhamu keessaa warra galiin isaanii dhaabbataa ta'e keessumaa hojjetoota mootummaati jedha.
Dhiibbaa guddaan irra gahaadhee yaadan daballiin kun jechuudha. Kanaaf miindaan nuuf kaffalamu xiqqoodha. Miindaa nuuf kaffalamu kanaan waliin qabatee wanti gabaarra jiru gatiisaa baay'ee ol ka'aadha. Qarshiin dabalee wanta nuun argannuu fi wanti gabaarra jiru walissimuu hin danda'u jechuudha. Jiraachuudhaaf iyyuu mana kiraa kaffallee mataa keenya dandeenye ittiin barannee ittiin jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf naannoo kanaatti baay'ee dhiibbaa guddaan nurraan gahaadha.
Kanaafis jiraattonni kun dhiibbaa qaala insaamaa as nutti dhufaa jedhan kana malli ittiin to'atamu akka dhiyaatus qaamolee dhimmi ilaallatu gaafatu.
Mootummaanis gama isaatiin wantoota akkasii osoo ilaalee ilaalchi ta'ee gadi bu'ee gaarii amma fakkeenyaaf doolaarri yeroo dabalu taaksiin nutti dabala. Sababni isaa nadaajii dabaleen nu jedhama. Gabaa gaafa jedhamu qodaa tokko bituu gaafa jedhamu dabaleetu argamu. Maaliif gaafa jedhamu doolaara dabalee jedhama. Amma nu kana gidduutti uummanni miidhama keessa galee jira. Inni doolaara hin qabne inni maal hin qabne akkamittiin na jiraatu kun rakkoodha. Kanaaf utuu ilaalcha keessa galee haalli gabaa qaala'insaa kun utuu sirratti gaariidha jedhee yaada.
Akka waliigalaatti biyyattiin tasgabbii keessa galuu danda'u qaba. Gatii giddu galeessaadhaan oomisha naannoo jiru bakka garaagaraadha. Akka isaan dhiyeessanii fi gatii madaalawaadhaan akka kennanii fi isaan irratti sirriitti hojjechuu qaban jedhama. Mootummaan gidduu galee tokkoffaa tasgabbii gabaa taasisuu qaba jechuudha. Tasgabbii gabaa kanarratti sirriitti hojjechuu qaba. Gabaa tasgabbeessuu danda'u qaba.
Jiraattonni kunneen cimsanii yoo dubbatan keessumaa daballii gatiin malle kan hordofee dhufaa jedhan mootummaan waan ittiin to'atu mijeeffachuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin immoo eksiidhaan akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kanaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtutti gosti gamme. Piroduusariin keenya Biraan Haayiluu, gulaalaan miidiyaa Maatiyu Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo saddeettaffaa Biriyaan Kaartiizii fi Giileen Kaampeel kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.